zhousingambia.com.
Easy. Easy.
Hello,
it's a difference. Shiny. My face. Now we still love.
Kabwela pwela bwangi chikwela. Chokamba pali life ya wanzane. Boli beche na saudi na courage mu maicho satuni. Into via kini pipo uko ganiza ka.
Kawezi na tikankale. Kisi ganiza. Kawezi na tikankale.
Kisi ganiza.
Bati mweni ndabuisa. Mweni ndabuisa. Bati mweni ndabuisa. When you're the wizard,
I'm not going to be able to do it.
When did that boy say?